mi wodi filla nawo duno Allah yani Isaiah alkawon dubi dudi ba annabo Elia Allah noddi Isaiah lilimoto bibbe Ibrahima o wi abe suka debbo mo anna gorko heban redu o yima suka gorko no damo Emmanuela bana yugo Allah don wondi be miidi o latato suka lamido o latato baraki dinaro do lenyo Ibrahima Allah gai badugo Isaiah labi dudi no lidua baale Allah do suka o olato suka lamido o futan jangingo hala wiluka o futan nyautugo torotobe ding e wanyamo o hupamo kauna lati hande bali ama o lidua fa botolo di o yafo hakeji o waramo o witua lu hala andari ka iyo diga hala Allah.